Jayngol Almasihu awawai awawi a hefti jayngol Yesu waddi der yonki ma har jayngol Almasihu arduma der atal nyimre amma to en dilla der jayngol bano mo woni der jayngol en godi zumunci e ko emen bo iyan Yesu biddo mako don seni en daga hakki irin ko dume yahaya go'o tappo e jeedidi go'o der hudeji gokkoji mamaki do yonki don hanjun no andirten sedda do ko gideten kullum bo no koshirten dun sido bo no koshirten dun sido en pamayi muhimmanci majun do yonki men jayngol dum misalu kewdun dum woni jayngol tema a wi'e dum hunde wonde koynde jayngol dun hanjun amma ta darake a wangini dun kota kimiya kota kudeji na dun koydun nane yimbe gadi imanu wiki jayngol don wurto daga gite yaraki to ko neddo darta bo dum warta to goddun hadi jayngol gol salaki awawata darki hunde den ba e dubi 1666 modibbo kimiya ingila Sir Isaac Newton mo fuddi wanginki asiri jayngol talawol heptuki wiki jayngol ranewol gol wodi launiji duddi e kusan wakkatiel gotel modibbo lissafi mo leddi Holland Christian Huygens mo wangini wiki jayngol don dilla der boggi ndiyam irin ra'ayi dun dun daraki der kimiya go har timmorde 1864 wakkati modibbo kimiya ingila James Clerk Maxwell mo windi ra'ayi lantarki e magana disu gartudun tushe kimiya zamanu do jayngol sai dai ma'ana ko dume do kimiya dum burayi hubduki e do nanirten jayngol ba hisa to fitila nyifi a hebi hore ma der nyimre e sharengel a wannata ko e ko ngi'ata ko dume ko gidda tan fitila ko kendir yimbe dubbe hande non be nanta na lalle be tefa ainihin bayani do jayngol ba ko be tefata kawai hunde ngaddonde jayngol der yonki mabbe e duniya jayngol yawanci wodi nau'iji tati jayngol dabi'a banange lewru e kode sai jayngol gol neddo gurtutongol daga makamashi e jayngol ruhaniya deftere seninde walwi sosai do jayngol e iko mun do nyimre e bushara mun arande jun Yahaya wangini Yesu a matsayi jayngol garungol duniyaru du nyimre mabbi Yahaya wi'i Yesu Kristi woni ainihin jayngol gokkowol neddo ko moy jayngol ruhaniya Yesu e hore mun wi'i mo wi'i min woni jayngol duniya tokkido yam dillata der nyimre ba amma hebay jayngol yonki Yahaya jetati sappo e didi atal koyngal ngal famtuki jayngol wiki gol don farta nyimre ko irin ma'anat dun hejayi modibbe kimiya dun don wartira en captain tasiri dun Yesu waddi der duniyaru Kristi na hanyun woni arandejo bolwudo do jayngol e ma'ana ruhaniya ba amma hanko woni arandejo bolwudo e sembe hala mo wi'i min woni jayngol duniya gam yamal dun hebay min e TWR Nigeria ko homre jetati homre jego homre jetati homre jetati homre nayi go'o.